wane mirimbe jali wo kwe jangu nkubulire wanaka mwanyi kali wo wanaka mwanyi kali wo ngatumanya kukalima neka mulinga kali wo neka panira kali wo maleka pamba tulima wana basajja wajjawo wana basajja wajjawo era byonna kubizisa ate gwo gubagambako ate gwo gubagambako nti obwo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika ugwo gubagambako igwo gubagambako ng'empingo ziruma wano enguudo zaaliwo wano enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bukagga bwabwe abasajja batuta emiranga egiriwo emiranga egiriwo bana basajja bakinya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teryali na mirembe n'akatono kolina n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebeguyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu education naye yafa yonna ne babizisa yonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeo eggwanga lizika ekimala kimala kimala emudde bimala bimala tuli mu miranga ire miranga tusaba mutuleke mwatulimba waize ebbanga tusaba mutuleke bakulu bannammwe batuwoninga batugamba nti aba basajja beekyanga bannammwe batuwoninga jakaseera kalituuka w'abasajja okwekyanga era kaseera maama katuuka buli kyaliwo maama kyakyuka emirembe gyaliwo kwe gyakyuka kati buli wamu emundu zesooza tolaba bakulu we bakaba tolaba bavubuka bato we bagakaba kasukaali nokakaba akaba akamere nako nokakaba kati buli kimu ne tukikaba abetukaabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagakyusa amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakooye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala kimala tusaba mutuleke yemudde bimala bimala tusaba mutuleke tuli mu miranga ire miranga tusaba mutuleke mwatulimba mutuleke waize ebbanga tusaba mutuleke ekimala kimala mutuleke kimala tusaba mutuleke yemudde bimala mutuleke bimala tusaba mutuleke tuli mu miranga mutuleke ire miranga tusaba mutuleke mwatulimba mutuleke waize ebbanga tusaba mutuleke mama nakaba mutuleke ne tata akaba tusaba mutuleke jajja nakaba mutuleke ne naiba akaba tusaba mutuleke boda nakaba na n'omusuubuzi akaba